ngiyeke kuna sifuna ukugqema manje siyagruva siyabheka yewe ey manje bafuna nefosh manje bafuna le posh manje bafuna igross manje bafuna le way make it walk ngiyalinga make it pull ngiyancika make it blow ngiyashisa make it go ngiyagqiba qiba sizonyathela amadimoni demoni 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 zodwa abantu drop idilosi dilosi dilosi dilosi
Palaza, I'll switch to Pala. I'm a bye-bye.